kutoka kaskazini barin. Sina chochote mfukoni, sihusiani kabisa na madini. Hivi nitakupata na nini? Usiku kucha na kesha mtoni, haiba imepotea usoni. Mapenzi yana makazi malazi, utayapata popote duniani. Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena letwe mzani, pimo upendo wangu, nitatoka number one. Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena letwe mzani, pimo upendo wangu, nitatoka number one. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie.
Mina vua we na cheza na mashua hey. Maji yanaua hey. Sometimes wanna wish hata nikuone. Love to the beach mama unisome.
Nikupika mongo mama, nikupe jodari mama, nikupeleke ghetto na una ukitaka sangara takupa. Samaki flani tamu ule mpaka mifupa.
Sometimes wanna wish hata nikuone. Love to the beach mama unisome. Najua bahari, takupa samaki ujione wa fahari we. Sina neno kukupa samaki mana malengo, nikupe samaki mama vitendo. Kukupa samaki mana ngezo, takupa samaki.
Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena uletwe mzani, pimo upendo wangu, nitatoka number one. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie,
takupa samaki,
takupa samaki unikubalie. Nikupeleke visiwani ukale pweza na tati, ukale sangara na sato. Tupande tweni tendo jeji tukapate migebuka. Tumalize njombe nyumbani tuleli kuku kidogo.
Please stop.
Samakiwe, samakiwe.